Baba, nyosha mkono wako. Baba, nyosha mkono wako. Utakase kanisa lako, utakase watumishi wako, na kondoo wa malisho yako. Baba, takasa, uwakumbuke na wajane, uwakumbuke na yatima. Baba, bila wewe hatuwezi, bila wewe hatusongi mbele, bila wewe hatuwezi.
Kwa damu yako, e baba yangu, unitakase kwa neno lako, unitakase kwa roho wako. Baba, takasa, unitakase fahamu zangu, unitakase na kinywa changu, unitakase mwenendo wangu. Baba, takasa, ukinitakasa nitabarikiwa, ukinitakasa nitainuliwa, ukinitakasa nitaponywa. Baba, takasa,
ututakase Baba, ututakase Bwana.
Hallelujah. Worship empowerment for healing and for for glorifying the whole name of our Lord Jesus Christ. Amen.